Drop bars.
Chef Favorite Favor, People's Favor, Favorite Ochisa
Exclusive from ZambiaTunes.com.
It's your boy D.A.E. Visa.
To call it to my danda ulote sana. Ni mafuna si chidion se idibie sana. To call it to my danda ulote sana. Ni mafuna si chidion se idibie sana. Tiseka pamozi ticheza babili kulibe kufifuntika no pesha na. Tiseka pamozi ticheza babili kulibe kufifuntika no pesha na.
The moment I met you, Nishi, well, if you wake up, you accepted me. Iwe no mutima ome amu yos, iya mai. Not if you dafin bila unfuila wano. Waka kusom poda fiome. Your best friend is your best enemy. People you call your friends, ivalan tuka kumbali. Wala sakamana, bebinga tuliva vili. Wila sakamana nga wambona na vena. Baby, call in a inesimao, Echi temi kochove, echi pele nsasa, Chifu ule lila lila ule se kaka. Your favorite writer.
Tuko ndito madanda ulote sana. Ni mafuna si chudion se idibie sana. Tuko ndito madanda ulote sana. Ni mafuna si chudion se idibie sana. Tiseka pamozi ticheza babili kulibe kufifuntika no pesha na. Tiseka pamozi ticheza babili kulibe kufifuntika no pesha na.
I like when you text good morning popo. Ndapo kelelo mutende ndofa. Nechi mweme ngufa kwa tindewe lenga chelita. Mukapuku na jone. Na John, Mara, I don't like stinga to pusanaka. Nishikula unfamalia she aya pusanaka. Kubantu badia bakali ngongo, badia vene. Niwe makenika, baby golina inesimao. Echi temi kochobe, echi pele zasa. Shifu ule lila lila ule se kaka. Je fepa raira.
Tuko ndito madanda ulote sana. Ni mafuna si chudion se idibie sana. Tuko ndito madanda ulote sana. Ni mafuna si chudion se idibie sana. Tiseka pamozi ticheza babili kulibe kufifuntika no pesha na. Tiseka pamozi ticheza babili kulibe kufifuntika no pesha
na. DJ Rote na KB, DJ Mukei, DJ Kumai, DJ Vibes, DJ Fantas, DJ Chico, Chok Zambia, DJ Frazo, DJ Ifan, Twistex, The Mendes, I see ya, Queen Favor,
Exclusive from Zambia.
Esconde one toes. Esca.